Ngo-22 anonani uthena ubuza kum asimazi songe sithe kwaka serasi umntu wakho uthanda umhlaba liplus uyayeza ngowethu song kuma as she wanna me isakazi ebephezu komshito udlala uqabu uyayeza umbali nakuthanda ibhasi amabuza emnyango ungenaphi futheni wena uyazi uselaphi uthanda umr D unguvelaphi songe sizongena ngengani ukunikurhulua couple of shots inomshito uzokothula everybody diving is khangela unolwandle songe singaphakathi ekukhangela unophandle
umshita kathi nje isibhethe gani umntu wakhe belaphi belaphi uthixo abenam abenam uthixo abenam abenam baqoba ngenkani bhekela bhekela amfake eyadini bethi yekujikela uthixo abenam abenam uthixo abenam abenam shombush buphinda mfihla yo andlali nani dlali khunga she swinging that shit khwelu jinga ngani boys bang bang damn sister in our act is like a pee mob ties is like kuna pee dingu kimbasani when you check a pee you're not checking in uzolenda pee hada umdo wak uyazu like we parties egg dudu like gama like ng lolip ami zuzu gotum shitu mezi mommy
wow what the fuck
in other words sani uliku I got imeji yako salanga yipol montage mbeke play ting mezi 7 colors I say twalat smoke sambak
umshita kutin chis peti gan Abela, abela, uthixo, abenam, abenam, uthixo, abenam, abenam, baqoba ngenkani, bhekela, bhekela, amfake eyadini bethi yekujikela, uthixo, abenam, abenam, uthixo, abenam, abenam.